kinongona. Future yetu ndo ishajengeka, kwa mbali kama naiona. You're my one and only true love, cha verify when you know my takungangania baka mwisho. Wewe na mi, niwe na we baka kifo. Cheki faranga umeni wa cha kama ninazisha koleaga. Kama moyo kangu umeshakateka, usijinacha mipiki yangu nitateseka. Ukiwa mbali natetereka, ubarini unavyoniganya natetemeka. Nitoa mia sadaka, nitakufuata kila kona. Kama gari ndo lishawaka, sijali hata kinong'ona. Future yetu ndo ishajengeka, kwa mbali kama naiona. You're my one and only true love, shall verify when you know my. Takungangania baka mwisho.